kushinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Kwa rada ya kumdhido, lazima nika bang. Uskini mekuma, ai, cheki, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Cheki, uskini mekumak, ai, nitakutap. Ai, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Baby doll, suskie nkona form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Sia tina braga, diwe una nino. Baby doll, sema name ni kumwagie mado. Ai, upatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini, kanazoza na wababa. Yoto kia gatujo kan kona rada. Goshodo meni bamba, hindo malinataka. Uski nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nishara dama root zote zenye yo pass. Nishajua goshodo na penda gatu kubash. So joni kim round na muround na makash. Uskini mekumak, ai, cheki, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Cheki, uskini mekumak, ai, nitakutap. Ai, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Hakuna kitu nachizisha kama denda. Ama niteke gosho domo nyame beba. Manzi yako menino kiju ya mrenga. Kwangu kasha sarenda na jovi tu anapenda. Sikiza doba vile napumua. On the beat ni mavo bana siunajua. Kufinish kumalu na leta mizuka. Better than bad, better than bad. Cheki, ati, ati. Songa, songa kama ukondane. Nikona mali nani ya mebeba kinare. Ukinidai unacheza na madolare. Ninare juu ya nare. So baby girl nimekumak, ai, cheki, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Cheki, uski nimekumak, ai, nitakutap. Ai, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap.
Soy yo.